umuyobozi w'umuryango wita ku mibereho y'abamateka yasigaje inyuma niyo mugabo iri defense yabwira ijwi rya Amerika ko umunsi mpuzamahanga w'umurimo usanze abasigaje inyuma n'amateka bari mu buzima bubakomereye. Iyo mugabo yasobanuye ko n'ubundi imiryango y'abasigaje inyuma n'amateka yari isanzwe iba mu buzima bugoranye none COVID-19 yaje ibahuhura.
Turebye mbere y'uko COVID iza n'ubundi bari basanzwe barimo ubuzima bugoye ariko COVID aho imaze kuzisha n'ubwo byabaye bibi kurushaho kugira ngo babashe kugaburira umuryango ni ibintu bigoye kuko barashonje bigira aho badutabaza natwe twitabaza inzego z'ibanze ariko rimwe na rimwe bareba igisubizo ugasanga ntikirambye n'ubundi baracyabeho mu buzima bw'inzara. Umwihariko urahari kuba ari yuko hari n'aho byageze bagera aho bakora mu ngo kuko turabonaga baza gusabiriza bakinjira mu ngo z'abantu bakabona igipangu bifunze bakaza gusabiriza kuko barasabazaga bataka cyane kandi kuko n'ibyo kureba bigiye mu mibereho yabo ukareba uko batuye niho wa muntu udashobora kugira agakoresho na kamwe ko mu rugo nta kintu cy'icyumba wasanga mu rugo ndetse n'iyo agiye kujya gushaka gukora iki kiraka ajyana n'umuryango wose nyuma ari gusanga n'ibyo kubatura twa tuzu babamo gusanga dukunze n'abantu bagira bakiga ku rugo niyo mpamvu rero inzara yabo niyo inzara bakorana ku buryo twe dufite n'impungenge kuko icyorezo n'ikima nigikomeza dufite ubwoba ko abo bantu bashobora kutagira n'impfu mu minsi iri imbere.
Nubwo abayoboreye imiryango bagaragaza ko leta hari icyo yakoze ngo biteze imbere cyane cyane aho buri mwana wese w'umunyarwanda bashobora kwiga niyo mugabo asobanura ko n'abaki mu bana babo bashoboye kwiga bakigorwa no kwinjira ku isoko ry'umurimo
nyuma yaje gutya ko abatutsi hari abana bize pe bafashijwe na leta barika pe bajya mu mashuri hari gahunda yari tuvuga ngo abantu bihangire imirimo. Uyu mwana warangije kwiga uramubwiye ngo ajye kwihangira imirimo urabizi neza ko kugira ngo uhange umurimo ni uko ugomba kugira ingwate ukayijyana muri banki bakaguha kredit nta ngwate n'imwe tugira. Uyu mwana warangije niba adahawe nawe amahirwe muri ya myanya idatorerwa wizeye ko azabasha gutera imbere nawe agasubira ahubwo no mu ibumba bavuga ngo yarize n'umwuga wazi hari icyo utwinjiriza ni ugukomeza kwibera mu bukene. Ubundi hari imiryango yacu irenga indi yo mu nzu imwe itandukanye yo mu nzu imwe ku buryo n'uburenganzira bw'abashakanye nabwo bukiri ikibazo. Dufite ikibazo cy'imibereho yacu twifuza ko yazamuka tukajya mu iterambere nk'abandi.
Politiki y'umurimo mu Rwanda isaba abanyarwanda kugerageza kwihangira imirimo. Muri ibi bihe usanga abaturage benshi bamaze kubigira umuco basigaye bakora mu makoperative. Kuri iyi miryango ivuga ko yasigaje inyuma n'amateka ngo hari aho usanga abandi baturage batabinyizera ku buryo babashyira mu bimina byabo. Hategekimana Kariste nawe aturuka mu muryango w'amateka avuga ko yasigaje inyuma.
Hari na twese nk'izindi dufate nko kugurizanya mu bimina n'iki abamwe ntabwo bashobora kubagira n'icyizere ngo barabonetse naguriza uriya yazanyambura ko afite mbese nk'ubushobozi mbese akamufata nk'aho atari inyangamugayo.
Umunsi w'umurimo muri uyu mwaka wa 2021 wizihijwe mu Rwanda mu bihe bidasanzwe kubera COVID-19 nta birori byabaye gusa hateganyijwe ikiganiro kiza kunyura kuri televiziyo y'igihugu kivuga ku cyakorwa mu kuzahura ubukungu bwazahajwe n'icyorezo cya COVID-19. Insanganyamatsiko u Rwanda rwafashe kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umurimo igira iti duteze imbere umurimo isoko yo kuzahura ubukungu no kwihutisha iterambere. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.